Be what it means. Oh, yeah, do you know a man? What it means, oh, yeah, do you know a man? What it means, yeah, maybe one of you come, my yeah, do you know a man? Na chiji leji na gefaza Tuari yo ye jino amanu yi Na ha Jesus. Amos chapter 6 verse 1. The Almighty God says this. Ne ye chineke okasi akasi kuru. Woe to those ensconced so snugly in Zion, to those who feel so safe on a mountain of Samaria. Osebro wa jikeni ine kurunka. Ahon derende no ne cheni yeni ne zgoro ha. Okay, no bodo Zion. Na ndị ahụ were ntụkwasị obi n'ugwu Samaria. Ha bụ ndị na-edina n'akwa ọdụ wee nọdụ n'ebe ahụ na-eseti onwe ha na-eri aṅụ atụrụ onwe ha mma atụ ndị ha mmanụ. Ha chọọ ewu, ha taa ewu, ha chọọ efi, egbu efi. Ndị ihe dịrị mma nke ukwuu. Ndị na-eji anụ ehi, ndị ahụ bara abụba, eme nri. Ha na-eji une eme naanị mkpọtụ, ha na-akụ egwu n'ihe dị mma. They invent new instruments of music like David. They drink wine by the bowlful. He had a room mayabo oba. Manuku tumbler. A wall stout, a opia. Bobo bobo bobo, he had the mata at our bottle. In Kacharo, they. Ani here, now. Odo ugbo a na-achọrọ ijepụ, onwe ha nke na-adịrọ. They use the finest oil for anointing themselves. Udo ude a na-ete, agwa gị ego n'ọbụ. Eju onwe gị, onye teche ya, gịnị eme? Ya wee techezie ude a, ọ ma nsazi arụ ọzọ. Ma ahụ ya arụ dịka arụ ndị mọma. Ọsọkwa na ite ude dị njọ. But about the ruin of Joseph, they do not care at all. Mana ndị a ọgbasara ha ka ọ dịrị ndị be Joseph. Ya ndị a bụ ndị ogbenye. Ndị be Joseph a na-ekwu bụ ndị ogbenye. Juxtapose before us are the rich and the poor. Ndị ogbe na ndị ọgaranya. Onye amụma Amos wee pụta ikwuchitere ụmụ ogbe wee tụtụrụ ndị ọgaranya wee taba. That is why there will be the first to be exiled. Ndị ọgaranya ga-abụ ndị mbụ a ga-eduru na oru. A ga-ebu ụzọ kpụba ha ọnụ nga. Ị na ha asị eme nkịta maka na ị ga-abụ nwa ogbenye. Mgbe a ga-ekpegide ekpere kpenite gị bụrụ onye ọgaranya. Oge moto ị nọ ga-apaakị na garaaji gị. Ka m mara ma ị ga-ekwukwa ememe ọzọ. Maka na ụwa na-eme ntụgharị. Nke ị ga ha atụgharị. Anyị ga-ekpegide ekpere ebe a, kpegide ekpere ọnọdụ gị atụgharịa for good. Oge ahụ ndị a na-anọ nkịtị na-eri nri na-eme oriri ha agaghị adịkwa ọzọ. Ozi a dị mkpa. Message to the rich. Ozi asụsụ zie ndị ọgaranya. That is why the Bible says, blessed are the poor in spirit, so that theirs shall become the kingdom of God. The poor in spirit. O mebu na iso na ndị ọgaranya. O mebu na iso na ọgaranya Chineke. Ndị Chineke ji aka gọzi. Maka ọ bụrụ ezicha ozi a, anam ayọ gị ka ị bụrụ nwa ọbịama anụ ntụ. Ngaghị ekpere mmadụ ụdị ekpere a. Mana achọ m ime ka ị mara, kama ị ga-eri ju afọ dachie ụzọ, agụrụ agụsie gị ike ma gị hụ Chineke iru na iru. Maka katekizm si anyị, kedu uru ọ ga-abara mmadụ? Olute si ewe niile erire, orobịa fenarị. Ọ ga-adị njọ. Maka ihe ụwa niile e ji eme ọgaranya, 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 they are all temporal. They are shadowy. They are passing away. They are ephemeral. They are transient. They are not permanent. Anyị bụ aka bịa ụwa. Egwu a na-agụ ebe mmadụ nwụ, ndị ọgaranya nụrụ egwu a. Agbamaka bịa n'ụwa, agbamaka ala, ihe niile nwere n'ụwa ole nke nja na.
Agbamaka bịa n'ụwa, agbamaka
ala, ihe niile nwere n'ụwa ole nke nja na. Agbamaka bịa n'ụwa, agbamaka ala, ihe niile nwere n'ụwa ole nke mbụ ana. Agbamaka ala, ihe niile nwere n'ụwa ole nke nga. Praise the Lord. Agbamaka bịa n'ụwa, aka ka nga gbawela. Agbamaka bịa n'ụwa, aka ka nga gbawela. Amen. Maka na ofu ihe ekwensu ga-eme mmadụ n'ụwa bụ iche n'ụwa bụ ebe obibi. Message to the rich. Onye ọgaranya n'ebe a gee ntị na ndị na-ege anụ ozi a ma o mechaa taa. Ụwa abụghị be anyị. Onye ewe n'ụwa ka ga-asị na ya ga-anọzi ebe a ebighị ebi. Onye ukwu gee ntị, alụ ga-eme gị na akụnụba ị na-ezo edota. Chee na o nwere uru ọzọ ọ ga-aba. Enwela uru akụnụba bara na-abụrọ ma eji eme ọgọ. Akụnụba bụ na ị nwere isi njedebe ya na-abụrọ iji mee ọgọ. Nara n'iyi. Every acquired wealth whose intrinsic and extrinsic objective is not for charity is vanity. And the book of Ecclesiastes chapter 3 says, vanity upon vanity. Chapter 1, vanity upon vanity. All is vanity. That's how that book started. Ihefu plus ihefu n'enu ihefu. In chapter 3 it says, there is a season for everything. Time to be rich and time to be poor. And I will also put my own. Time to be poor and time to be rich. Onye ọgaranya ịlụpụrụ ụlọ nke ebe a na-achọ ịlụ nke ọzọ, ihe a ga-alụ alụ karịrị. Ịkpacha ha anya, You will be like somebody that pursuing a whirlwind. In a chikuku. O nwere bi malokoro aga. Nekwe ke na adaba no shimiri. Aku na eri mmadu. Obu na Chineke yere ga akunuba. Obu na Chineke yere ga akunuba. Juku onwe ga ajuju. If God has blessed you with wealth, ask yourself a fundamental question. Why this wealth? Ogini patara chuku ji ye makunoba. Kama I ga gbo ogara ya ngatanga nenu wa joku mo, burukwa won ogbeye nu wa je niwe. Ode akunoba ga pageti gi okuna kwala mo. And I want to give you a secret. The more wealth you have, the more problems you have. And that one will be here, Jabogara, or Susan Hapuya Kiara. Everybody now wants to become rich. It is not bad to be rich. But the management of wealth is a problem. Oga akunuba ga abia igini ki geji ame wo gbe ya choro ikwulo oto bulo ogara ya ma ndi ogara ya bugori aboridi akunuba ageji ame gin oga amoro gi yiro de ma pant bi owa igba oto. You came to this world naked by the stroke of fortune and circumstances. Tempora et pro re, time and circumstances fetched wealth to you. Ihuzo nwegi ki nwele ego. Ichezozie nya. And the Bible says, do not forget the days of little beginning. But we always forget. Ihe diziara ke mma. Idika wanza wanza riju afo. Ozawara chi akamba. Iboye akunuba ihuru ipak juta werike ruwe nkufe na rugechi. Continue with me. Enu wadogbo enu wadogbo o wado mimi. Do you know who I am? Do you know me? Isi ana maram ni hibu baja. Iya hiwere ochuku yere ginya. Ega hiwere ochuku yere ginya. Akunuba hiwere ochuku yere ginya. Bachakwalaya. Bachakwalaya, bachalaya, bachalaya.
Bachalaya gokuku tike.
Ndo agaraya bachalaya. Ije nu wa sinachi ademma. Ai dere chineke mo. Amen. Oga pawara mada ya wachuku.
Emeta mo gadi ma ka ire chuku.
Amen. Get your own other Emma. The other Emma, Chetan, the other on joy. And the other Emma, Chetan, the other enjoy. No one. And the other Emma, Chetan, the other enjoy. And the other Emma, can Zuzia. Praise the Lord. Chineke na agwa gị okwu maka na ị marakwa mbọsị a ga-asị gị pens up. Onye ọgara ya na-asị wogbe ya mmecha gị. By the time I finish with you. Ị makwa na ebe ị ga-anọ finish. Ị ma ma wogbe ya ga-ama inni gị. How are you sure? No, but I won't be against taking on so. Ebe moto gi dagbu na gutter. No condition is permanent. Be careful. Our brother Heraclitus, the philosopher, he says that everything is in omnia flux. You cannot step into the same water twice. For nothing is permanent except change. So if you hear the steady, you will hear about what about Tata, ana po ta bukwa echi ha na oga ino yin asi na echi tata bukwa echi ha otu aka oga ni echi ga na eji chi ana efu ana amu ana ahu owori yin uwa madi ga eji ma onu so chineke di mma iji ma onu so chineke di mma iji tamba so chineke di mma iji ya isi. And Paul will tell you, if you must boast, boast in the Lord. Where did you go? Yabona in a go call a go net in account. Moto niwere, uno niwere, degree o niwere. My quona miro ne no way gene makaricha. Ikiriwen o the watch eba. Kiri o the handset eg. Nibu blackberry. Nagina Obama ne use the same phone. It's a matter of time. Give it one more month, another one will come out. Okay, alolo uno mboche. Ina agafe minkin hill. See, uzo old ngo road. Na bago gafe tena be uno wa ngo. Asino uno uno ulo. Yay! Asino uno mame wata. No uno na amuke uno uno diegu. All right, last time when Jerry back, I'm for now. Oh, more ties get it, Jerry. Now, could hear now. If you want to get down, you're going to go and get you earlier. You can't get a good gaffer. I'm a more game, but often a GRA. Number they be in the one or you catch one agenda. I said, no, no, I care about the best in the fat or the ego. But see, I'm going to visit him now. See, I'm going to phone now. But they ha. Ofi oga bi jide ona ha ga cha bu Chineke. Time and circumstances and situations cannot make God to depreciate. God is undepreciable. He cannot depreciate. He cannot lose value. Oh, when Katam na Fada na Ban and Bidomas, Ihogwayerem, Ziemo Shoka, Messia na de na Ihomin, Boniha, mega aspire. No, me gonna aspire. Watch you watch some years, not the best word, no, me aspire. Also, the announcers in the room, Messia, upon Ihomin, but not the Ome aspire. Or some years, no, Yabwe. Iho one, a mag aspire. Oh, yeah, again, I don't make your mess, Paya. If you look at a young, or get a young went away, you know, we make your mess, Paya. Landlord, they are not born up at a yard, or so not, Tarandini, they've been a yard. Pack out, do this. Get the wine, Gaza. Call her here. In Oroniru, Omakia, not Baria. Say, get away. Shame on to you. You cannot pay your house rent. They better need in it. But what do you hear now about a movie? Can you call Cham Maddo? Where I fought you, call Cham Maddo. Adam read the Ngafe, don't feel bad about a madam. But say, oh, can you need Jerry? He's just a home a shoe. Adam read the youth the shoe and was a rag. To prove to you that God can surprise you. You're not parent them, madam. I can hear the game, Matata. Imama Kechi. Echi di email. So one day, Echi di email, I'm marrying her gum. Amen and amen. Maka onye abogara eta were ike buru ogbenye echi. Onye abogbe eta nwere ike bụrụ ọgaranya echi. Ị na-aṅụfụ nkwụ, na-aṅụ ụdị ọbụla ị chọrọ, ụdị akwa ọbụla ị chọrọ iyi yie ya, mana uche gị erughọ na ofu mbọsị na ị ga-amatị n'akpati. Ma ọ bụrụ na ị ga-anwụ ndị ebe a ga-eji akpati tinye gị, ọkwa President of Russia na nwunye na ezinụlọ ya na kabinet ya banyere plen ka ha jee mee anniversary fenie n'ikuku. Ihe mmadụ na-anaghị anụ, enwe volcanic dust. Ọ rụrụ n'ala ka a na-enwe volcanic eruption, ka ihu ka ihe si akpọ ihe, ikuku dust banye n'ime ikuku. Kwere nwoke na plen ihe niile, ma president ma vice ma nwunye ma ihe niile ha ji na-aba mba na gọọmenti a na-achị ya, ndị PDP nke be ha, ha ncha nọ n'ofu plen pịa da. All of them died. Onye ma plen nke na-eji iwe nsogbu, onye ma echi emezi n'ụwa, maka na ịfụrụ nwa kọbọ na tọrọ millions batara gị aka, ọ dịghị ka gasị n'ilu gị ebe ị na-eje. Ị ma ma ọ na-elu wiki na-abịa gị onye ọgaranya, kidney problem ebido. Ị ma ma liver problem ga-ebido. Ị ma ma cancer osu ụzọ abịa. Kedu ihe ga-eji dịrị gị mma? Ọ bụ naanị gị nwa na-ata anụ ọkụkọ na be gị? Ị chetarazị ndị agbata obi gị? Sọsọ ishi abụbọ ọkụkọ ka ha na-ata? Ị mechiwụla abụba wụnye n'ọkụ, isi ya na-abaghị imi? Ụmụ gị na-eje skuul, akwadochere ha ihe a ga-eri, ewere ụmụ anụ tiechee n'akụkụ ya. Nwa gị ahụ anọ n'etiti ụmụ ogbenye na-ata anụ. Ka m gwa gị, when God has blessed you from the people, he has blessed you for the people. Gwe nwanne gị, sọrọ ebeke anụwa. Has blessed you from the people, he has blessed you for the people. Metụ ya aka, gwa ya, metụ ya mmadụ ịsa. Zehozia. He has blessed you for the people. Kunie gwa Hozia. When God has blessed you from the people, he has blessed you for the people. When God has blessed you from the people, he has blessed you for the people. When God has blessed you from the people, he has blessed you for the people. For the people. All glory should go to God. You should see yourself as a treasurer. Metu one ya ka say, you are our treasurer. Oh, gina ejila anyi ego. You are our treasurer. Yes. You are our treasurer. Me, be treasurer. Oh, come. This is my own philosophy of life. That's how I see life, and that's why I'm always happy. The other day, we preached a message that is similar to this. I was telling you that I am like a postmaster. That in the post office where I am working, letters were brought. My job as the postmaster is to carry the letters and distribute to whomever I see the name written on the envelope with the address. I carry the letter to the address and drop the letter. I have no right to hold anybody's letter because I'm working in the post office. Ndị ọgaranya, unu na-anụ ya? Ego niile na-abịara gị, ị na-eme, ọ gị kacha mmadụ nche agba mbọ. Ihe a na-asị na agbara ọgaranya, it is just divine plan. Ọ bụrụ oke mbọ ka e ji agba ọgaranya. Ego niile anyị na-apaki were ndị edechara afa ha na ya. It's not your money. You rich man. Go again and say, rich man, that money is not your money. It is our money. Rich man. Say, I can say, rich man. It is our money. Amen. All right, my money. Amen. Bachara ya. Chineke bidore negoziwe gini henko wa. Eche nena ogi nwanwe. It is given to you for a purpose. You should use some of them to take care of yourself. But you must know that there are other people who are in need. And God has deposited these letters in your office. So look properly and know whose names are written there. And how do you know who is a beneficiary of that wealth? Anybody that has a problem or has a need that comes when such amount of money is still in your hand is a part of the owner there. Many rich men are going to hellfire. Don't be one of them. Metu Nwachukwu agina na aka maka na mbe ogaraya nke ga hasu. Say, don't be one of them. Hey. Many rich men are heading towards hellfire. Many rich men are paving the way to hellfire. If we follow what Jesus ministered today. So do not be complacent on Zion. Don't think that you have gotten all you need. Who told you? Imago kunu kagaku gechi. Egoni na ina pako yegwala gino funwa gama mbe berima. We don't want check the korangeni na italafofia. Moje kotele go kunu ka. Oje repo unye president in Russia. Many rich men we have around us are wicked. Oye jeze luno, blues on a fence. Lunite fence gaka unku unku ogo tupe bidolo bono ijikwa gi na acho ha mata obi kedi ijikwa gi ejigozi gi na obodo ine ebebere sogi beze ga kwoto onye kwulo oto wetu ya. Okwe don wetu aga se mabu ya. Ufodu ndo aga na were mandi na eburu ha mmadu. Ha ja agwa cho onwe ha. Mbos onwa abia bere. Iji we baye na nuku court iji echekwa onwe gi onwa abia bere. Mbos onwa ga abia. Even oyi si court na ha ya na onwu chere ya na onwu barandu. Onwu ga la check ube. Me ihe monkey na me banana. Ndo gara ekpachala anyị. Abia na obodo anyị today. Ekwute maka ndo gara ya. Ebe anya na obi anyị ncha niile na uche na agbaga bụ politicians. And that is true. Mana onye ọbụla maka o ji kpaa ego nke ya. Ụfọdụ bụ ndị 419. Na-ezu ego ndị mmadụ. Were na-eme ha na-akpọ cyber robbery. Cyber. Abana sinaje browsing. Ine anedo ego ndi ocha. Nedo ya ke ba na esa azu. Any opportunity piam. Ezure ego ya ocha. Ke we lo nuku uno na obodo. Uno ahi ga no how many years e rap ya nwo. Ne? O wara ke la nu uno na abo na 1 minute. Obo ni ga la nu uno na abo ofu abani. E ma na e we problem. Oye ga la lu gide na one room ku ne ba na room nka ozo. E ma na o ga eje n'uzo new heaven opposite Mulumba. O we ha na eme ba ahu. Saikia? Any nana back I don't know how the Kigano we may enjoy. But you were on your bonnie in a yelaka. Now, but also again, oh, Moggy, Palais Goha. They can't think none of politics. You'll be moving the public fund to overseas, impoverishing your country, robbery. That's why if you go to Anambra State now, you see even professors scavenging for counselorship. Man, the professor has just counselorship. What now? Look at the main chairman. Professor. Education has lost her value because everybody wants to be rich overnight. Somebody will call himself House of Reps member. Opalego. And a year for his own constituency. Now do an account. Mboson Natara. We got 2 bags of rice. Umobe Aneke. Where is the ecological fund for the community? Mani House of Reps, Mani Senate. Abonondo Rika Inwezine Mela you. Oh, kuchi neke dasi, ha? Ha no kwana se nan soba dro, nan sobu na bia. Goya gara ya say nan sobu na bia. Say nan sobu na bia rage. Very soon. In you here anyo. Ebo ya abo. Ego ara hi guru. Ego hanine. The public fund you have swindled. If you don't vomit it, you urinate it or you defecate it. Or if you refuse to urinate or defecate or vomit, it will explode in your body. Amen. Apalego ha. Neku uzaini nejo chazalenja. Government in kebada hedere gozo. Bufo bodo yivo. Sai na alugo ya. How does he travel? Esine nu na gazin jam. Private helicopter, private jets. Call this good mobile hamaro. Ewe sindo gara ya. Niwe chuku suzo. Abia. Amara dem kiss able ogaranya nke ebo oba ahia ke na azu we zuta ya obu mbo we ke bagidere bata ya ana agwa go onye ogaranya na yeri anya mana me were nwo oboye chineke ji makia we gozie gi o were onye ji makia we gozie gi oburu maka gi nwachukwa ma ngozi gi o were ndi eji maka ha we mega ogaranya gwo onye age na no. Oh, we're in the Obahado Yen, the Eji Makahame Gogaray. Search away, Ben Diahono. Search away, Ben Diahono. Chasia Hiko. Amen. So, you are Garaya. Ufadim was a professional kidnappers. And which is on campus, an official job. Ufado papa na mama na omu ha sozu nore ya bo family business. Ke we ba okara ya. Kidnappers. When you know that any opportunity the federal government will use to discover you, you'll be killed immediately. Ndu gi no nenu ego ahi na akpata by kidnapping. Why not find something valuable to do? Yet we blame our government for not providing opportunities employment for our youths. Yet we blame our government for messing up the educational standard. Yet we blame our government for using thuggery as a means of solid and official security. Imechi kidnapping falaru. Makenandi nke neche governor nche. So eme kidnapping. Governor amanye wi wusi je ba wu ha. Makena abagwe ndi a what does ndi geche governor? Ndi anachi ayi macha ndi a ne me kidnapping. Mbosi ha cho ka akusa kidnapping akusa ya. Obu na o gegwe me ndi a ne me kidnapping je kidnap wa ha. So that the law will be tightened up. Manu mobe can kidnap. And some meaningful businessmen who sweated. Ndi pego habonde anachi. Look at government chairman Amarozi Haji again, man. These are some of them hardly pass their primary school. Some of them hardly pass their secondary schools. Yeah, they are the financial moguls in the city. Gimwa barambo kwa kuko menta mi imo na odika chukwu ina efa adrozi chineke achozi gozi gi ebe ni na ebe nara ni. God will not allow all of us to become thieves before he begins to bless us. That's why by the end of this message, or as the message is going on, I'll be blessing you. But remember that once you become rich, you should not forget the poor. Ndi oga bu ha bulo gara ye ba ha manche zum ogbe ha kwulo oto iba na chukwu mega oga 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 fowere chukwu aga ze chineke bu ni ebe Jesus. Chimaka ya gozi aka ndiga. Yeti wachuku. Responsible asa magulai. Psalm 146. Osiona chineke. Nechekwa ndi ya. He is just to those who are oppressed. Chineke ejira anya ahu ndi ana emegbu emegbu. Chukwu ejiro nti anu ndi ana emegbu emegbu. Akwa ariri ndi ana emegbu na eru ya nti. He is the father of the fatherless, the husband of the widows. He is the father of the orphans. He takes care of the oppressed. Obia bu nna ndi ana emegbu emegbu. Obia na ekpechitere ndi ana ekwugide na ndi ana ebogide. Anyi agozi aka gi. O mebu na iso na ndi ogbe ya na emebu. Anyi choro igozi gi. Mana ozi na abagodi n'ugbo ndi ogara ya ndi ogara ya. Ndi na-ele ugbo ogbe ya were ego ha egote akpụkpọ ụkwụ. O nwere ihe iji mmadụ ibe gi kpọrọ. Nwanne gi nwoke anwụrụ kemgbe onye na-azụ ụmụ ya n'akwụkwọ. Ụmụ nke gi nọcha na obodo oyibo agụ akwụkwọ. Ikpọrọ ụmụ nwanne gị a were mere maid a na-asara gị moto asụrụ gị akwa ha nata holidays ụmụ gị. Ụmụ nwanne gị abịazi bụrụ ndị bọyị. Ụwa na-emekwa ntụgharị. Ndị a na-achịzi anyị achị. Ibuli ego ọha. Emezie ya kpọọ ya security vote. Ofu ya na-apa millions. A nọgide akpọ excess crude oil money. Mmanụ anyị niile nwe. Ka ọ bụ sọ mmadụ one na one buru para were ego ka ụnọ n'obodo oyibo. Ụfọdụ ndị a na-achị ala ga-apụ ha ka ha dị ndụ. Ụfọdụ n'ime ha kpakọchaa ego a ha ga-adị ndụ fụ ka ego akwụrụ ọtọ tụọ ikpiri. Ihe ndị ga-eri ego a na-abịa. Ego ọ bụ na a na-ejiro mọgọ ego ahụ abụrụ ya ọnụ. Ask him, God, belong up when I can have Jesus. Message to the rich. Ebe Chineke hụrụ ụmụ ogbenye n'anya, nke onye ọgaranya ejikwa n'ụmụ ogbenye egwu egwu. Eduru gị bata n'ama Exodus chapter 22. In verse 22, you shall not afflict any widow or fatherless child. Emeketekwa na nke onye ọgaranya. Ị na-emekwa ọgaranya ahụ ị na-eme. Ị na-ezuzukwa emeka anyị ndị ọgaranya. Emeketekwana ma egbuo nwaanyị ajadu, mụọ megbuo onye na-ewere nne na nna. Zere nwaanyị ajadu, emeghekwana ha obi. Verse 23 sị, if you afflict them in any way, n'ụdị abụ na ụdị jikwa megbuo ndị awụwa na-atụ n'ọnụ, n'ụdị abụ na ụdị. Nke nwa eji kpachara gị bụ onye ju na ịma ndụ ya ụlọ, kachie obi chụ na nwa mmadụ otu ahụ. Ego gị ahụ ga-emecha tụgharịa n'ara nwatakịrị ahụ. Onye ọgaranya na-emegbu nwa ogbenye, kwado maka ibu nwa ogbenye very soon. Sooner or later. If you afflict them in any way, and they cry at all to me. Amplified version says, if you afflict them in any way, and they cry to me at all, ha make it up, make it up, make room. Who's a boy? I got a woman here, Bekukwara. A boy, Hannah, I have better in our quang. No, but you better in our quang. You boy, I got a win, so boo. I have an undergar, I have a win, so boo. Ma ndị na-akwado ha ka ha na-eke ego ọra. Hey, I will surely hear their cry. Aga m anụ mkpu akwa ụmụ ogbenye a. Hey, and my wrath shall burn. Verse 24, iwe m ga-ewu ọkụ, iwe m ga-aghọrọ ọkụ, and I will kill you with the sword. Onye ọgaranya Chineke sị, I will kill you with the sword. This message is not sweet. Bitter. Onye ọgaranya na eluigwe sị na a ga-eji mma agha sụgbuo gị. What are the type of sword? Ephesians 17 says, the sword of the word of God is the sword of the spirit. Ihe ama bụ na a ga-asụgbu onye ọgaranya. Ụfọdụ ga-alarụ n'ụlọ ha, ma ntetazị. Ihe a ga-eji sụgbu sword a nwere ike bụ plane crash, oge bụrụ auto crash. Sword, sword, dụwara. And your wives, ndị ọgaranya, your wives shall become widows, and your children fatherless. Nwunye nke gị ga-abụzi nwaanyị ajadu. Ụmụ ga-abụrụ nwa enwe nna, ụmụ enwe nna, ụbịam enwe bịara ha ọrịrị. Onye ahụ na-achịbe ọchị ebewezie akwa. Ndị nke a na-ebebu akwa achịwazie ọchị. Ọbịa bụ ozi asị ụzie unu. Maka na eluigwe gwara anyị na ọ gbajuru dọrọ. Jizọs na-akọ ofu nnukwu ọgaranya na nnukwu ogbe egbegere na Luke chapter 16, 19-31. Onye ogbenye a na-akpọ ya Lazarus. Lazarus wee nọ na gate wee na-arịọ nwa ogbe ọgaranya ka o nyere ya aka. Ọgaranya ekweghị nyere ya aka. Nwa ogbenye atagide afụfụ wee nwụọ. Gị bụ onye ọgaranya nọrọ ya nwa ogbenye a wee nwụọ. Ihe hụrụ ya aka, ọ dịghịkwa mma. Ọ dịghịkwa mma. Ego niile ahụ ị gbara ga-abịa ma gị ikpe. Ụlọ niile ahụ ị lụrụ ga-ama gị ikpe. Do not be wicked because you are wealthy. Get away. Do you know how the wealth came? If you are not careful, the monies will vanish.
Fẹ́wẹ́lẹ́ chukwu aka ụmụ chukwu.
Oni na anya dị. Lazarus wee nwụọ.
Chineke wee buru ya.
Kedụ otu na testimony.
Chineke buru ya.
Ebee ka e bugoro ya? Mba mba mba. Getio. N'obi Abraham. Obi Abraham. Obi Abraham. Look at the mystical message here again. Do you know that Abraham was a rich man? Do you know that some rich men can go to heaven? I want you to be Abrahamic in the name of Jesus. Oh, then do you wake Abraham? Abraham woke up. Genesis chapter 17. Ị ga-anụ akụkọ Abraham. O wee hụ ndị nna agafe mewere ha ọgọ marụ nọ ndị mmụọ ozi. Ofu eze na amadi a na-arụ ọzọ ị ga-amụ nwa nwoke. In Genesis 17:17, Abraham laughs. Obi Abraham. In Genesis 13:2, the Bible said that God blessed Abraham extensively in wealth. With gold and silver and cattle. Chineke me ya bulu ogara ya nga da nga nga. Uma Abraham shout hallelujah. Abura ndo ogara ni ne ga agoku mo. Au do ogara ya Abraham ka nchoro ke ebro. Agoze ma aka ga dika aka Abraham. Akwụkwọ nsọ si Abraham onye Chineke gọziri n'ihe niile. Ụmụ Abraham, akụnụba nke ụwa agaghị akọ n'aka. Mana ị ga-eji akụnụba wee fee Chineke. O mechaa onye ọgaranya wee nwụkwa maka na ọgaranya na-anwụ anwụ. Si nwanne gị na ọgaranya na-anwụ anwụ. Mana ị ga-enyere ụmụ ogbenye aka. Ị ga-enyere ụmụ ogbenye aka. Onye ọgara ya meche nwụọ asị gawa ọkụ mmụọ. Ọ sị bigozi tie aka na mmiri yetu ya na mmiri agbọ ya nkụ.
Charity rescues. Ogo na zapota mado. Inata da me waka. Chukwu gozie yu gozie onye ozo. Dike yere mado aka. Chineke chekwa aga. Dike vele ni mado aka. Kunu baya agwa agwa. Chete Psalm 41. Asa obgo ogi na na akwa oria. Na Chineke ga-echeta ọgọ I mere wee si na ya wee kpọlite gị na akwa ọrịa ndị ọgara ya mewe ọgọ ka ọ dịrị unu mma na aha Jizọs ọ bụrụ na agaghị emeru m ogbenye ọgọ agọzie m ha ka Chineke buru m ogbenye elu jiri aka ebuli iwe ha enu God of the Nasa Damnata, God of the Anawis, Father of the fatherless and the husband of the widows, you will be able to be here in Galaza. Oh, we ask you in Proverbs chapter 19, verse 17. Onye na-enyere nwa ogbenye aka dịkwa ka Chukwu ka ọ na-emere ọgọ na ọ bụ Chineke ga-akwụ ya ụgwọ ọrụ ọrụ ya were na ụmụ ogbenye aka ọ bụ na ịchọ ka Chineke bunye gị enu shout amen ebu ndị ogbenye enu ocha amaghị Onye ma mgbe niile eji ama bụ ndị ogbenye enu bịa bunye m oche ama Chukwu bịa bunye m oche ama biko bịa bunye anyị enu na Acts 9 akọrọ anyị maka Dorcas ome ọgọ ọgara ya nwaanyị na-eme ọgọ oge nwaanyị a mechara wee nwụọ ụmụazụ wee kpọkuo Pita sị na agaghị eli nwaanyị a ọ na-emere anyị ọgọ na-akwara anyị akwa Pita wee dube ya n'ime ụlọ ebe ozu ya dọrọ banye n'ekpere chụpụcha ndị niile n'ebe ahụ wee bekoo Jizọs jide nwaanyị ozu na aka ya jide ozu nwaanyị aka ya na aka Pita Dorcas in the name of Jesus. Get up. Ike ogo, Ike ogo bata na room a. Nwanyị anwụla anwụ emepaya. Charity rescues. Obu ni ogbenye enu bụ n'iwe gị enu. Okwu Chineke sio. Proverbs 23 verse 11. God is pleading the cause of the poor. Ọnọdụ nwa ogbenye Chukwu na-ekwuchitere ya. Chineke kwuchitere gị n'ọnọdụ nke gị. Ị na-ana imere ọgọ na-aga aga onye ọgaranya. Abụzịla onye aka gọm, aka chịchịchị, aka ikiri mgbashị. Be generous. Hebrews chapter 13 says, hospitable to strangers, for many have welcomed angels on their ways. Onye ọbụla ị hụrụ nọ na mkpa, mere ya ọgọ. Imikiti ndị mmadụ anabatago ndị mmụọ ozi na-amaghị ama. Chee na mmadụ ka ha mere ọgọ. Jesu wee sio na Matthew 25. Oge mkpọtọ, ichere m akwa.
Even though the rich rules over the poor, God rules over the rich. God rules over the rich. Yes. Yes. The rich man rules over the poor, but remember also, God rules over the rich man. Ogaraya na n'oburu Chineke. Onye ogaraya mewe ogbe na mise, Chineke akopia ishi abugu. Imigidi ndi ogaraya na ari ori ana agwa agwa n'unu agwa. Chineke aka ide mi kuku.